ebyongo bitadde ku mabbali abatuuza basangibwa mu ggombolola y'e Muterere mu disitulikiti y'e Bugiri. Basabiddwa okutandika ng'okunoonya obujjanjabi obwo butuukiridde okusinga okwenyigiranga mu kufuna obujjanjabi eri abo abantu abefuula abasawo abatalina bukugu, ekiviirako abalwadde abamu okulemererwa nga batuuse ne malwaliro ga gavumenti awamu n'abamu ku bo okutuuka okufiirwa obulamu bwabwe. Okusinziira ku ssentebe wa ggombolola y'e Muterere ayitibwa Otabong Moses, bwabadde ayogerako eri bannamawulire era ng'ayogerako n'eri abatuuze mu bitundu ebyo, agambye nti ekitundu kye kisiŋŋanyeemu obuzibu bw'abantu abaagala okwewa obujjanjabi awamu n'abo abeenyigira okugendanga mu bulwaliro olwaliro oluusi obutalina nnyo sira ne bulyoka butandika n'okunafuya obulamu bwabwe n'abamu ku bo ne batuuka okubufiirwa.
Busonge ge magana na madwaliro bana abataka abana Muterere fe walaino private inspectors twacho ononya watu wale bana ndikuba saba titwenda kuba yamba ngabufire wamala kutulonda twenda tandiko kuba yamba ngamukaliba na mu mumaiso wano nina ba councilors okusinga babiri John Patrick Etia ni Zefari abantu bana babiri twachi isowe yokubo ogeraku nize chapotun ero sister tukowaimwe abantu aba babiri nabasokera kuilala contact ya mulino soka kusokerwa ku bantu abo ngamusimbula mujero ku basipatala mwidu alile inene etian akola shinene eino mwidu alile inene wabango ruwaire eidu alokusingira yala omulwaire wa kulongosebwa
kana gegeyo kusobozi wana kunapa saa gatuli wa mune MTN momo yongero kugula yongero kusa mafuta mchidu kacho yongero kushopinga era yongero kufisa chinene ne MTN momo okusasulira ekintu kyonna ekika wansi w'15 kwa bwerere